Tani, Nani, you already know.
Sean on the beat.
Kitu gani kitani tenga na wewe awe. Hakuna, hakuna kitani tenga na we. Kitu gani kitani tenga na wewe awe. Hakuna, hakuna kitani tenga na we.
To all my pinks, hello. Leo first, now we taking it slow. Get your girls on and put that fit on and take it to church and praise the sun. Let me talk about love, trying to find the one, but the work already done. Seal on your heart, that's spirit and the sun. No, you don't gotta run. She says I like you one. Get jiggy with it, the one in you like Biggie in it. Now we really in it. Paid by the lamb, move freely with it. Separation and condemnation, got vindication, got salvation. Separation and condemnation, got vindication, got salvation. Check it in. I'm super na class, I'm super na form. Kwani we ujui, check it in. Venya na ka, venya na move. Kitu gani kitani tenga na wewe yawe. Hakuna, hakuna kitani tenga na we. Kitu gani kitani tenga na wewe yawe. Hakuna, hakuna kitani tenga na we. Kama unapenda bwana, rusha mkono kama unapenda bwana. Cheza, 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 let me see you cheza. Cheza, 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 let me see you cheza. Unaweza dhani flex na ni true. Unaweza dhani old na ni new. She got the new feeling, she in New Zealand. The same but she got a new crew. Nimeokoka na inadai. Mina Mungu tuko fine. Neza dhani kuokoka siyo piti uneza try. Look na figa ziko fine. Peshe wangu wako fine. Luku luku zimeti uneza dhani atani try. Look na figa ziko fine. Peshe wangu wako fine. Luku luku zimeti uneza dhani atani try. Kitu gani kitani tenga na wewe yawe. Hakuna, hakuna kitani tenga na we. Kitu gani kitani tenga na wewe yawe. Hakuna, hakuna kitani tenga na we.